Street Cage Music.
Yo, Bali, wamo ghetto na Mayadi.
Give it up.
Junkie, patak
shop, shopping
a repo.
Some your music club,
yo.
If ina kutala la pike,
hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leo maka friendly.
Bakelo babedi bana vomo kula fancy. Crocodile wemo ponte la mumenshi. Madaje pakula la moli dangali.
Elo waipumba weka ngechi yongoli.
Sinifuna voka dana daddy. Na vima messages vano dia ni phone daddy.
Nina kamba kudala sorry mami. Manjofuna nichite bwanji ina nife mami.
Nisaku zuja drama moli poketolo. Pesi mukutemwa wala poketobo. In case ule fire food oboto stolo. Mpela baby ngufisha kostolo.
Ifina kutala la pike.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leo maka friendly.
Ikatisha, nole kaku. Tela shimine load kwati meta. Neka understand, yeah. Ipulu moke hand. So that you don't pull strings, gaba band.
Katushu wa mbele ya tipu tene chimwe.
Matuziva sini na sambe paku kwela. Umanzi na kata mota pena kulewa. Jeta palasi watumela ex na kwewa. Ulipopopopopopo uliku. Mukama uli uvenda imisi. Apo na kuter uliweko siku. Kukamuliza mperr ya fwemba mpepo. Ifina kutala la pike.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leo maka friendly.
Tauji pachibiti ni hola. Anifunsa bolo kiyo ili kutibola. Faino kapundine ni zangala gole. Kawina kale wobecha wa kongole. Matako white paka beti kansanya. Pepo ya puta kangiwa kusamba. Chankala na bisa ni beti mapaya sana. Pananuka tume ndo ya fika sama. Panyumba ya ni baba janki wa yota chosi. Anama kuma drinki kuma asipinga buzi. Na uvala kale mkanjwa na siyala shidi. Wenzo kamba ndine batu ni inza bentry.
Ifina kutala la pige.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leo maka friendly.
Mwenzo embekeza. Bolo kiyo inangu na wabounce. Orimba za nipeza kumatelo. Zaka nipeza pakati kama gelo.
Na kutala la pige.
Hey, ta ilipo friendly.
Kuti wa isango leo maka friendly.
Tao jio.
Na kutala la pige.
Remember where you come from. Some of your music crumbles, don't see old.
Yeah, I got it.